Funtuki, DJ Chewy.
Ooh yeah, man. Ooh yeah, man. What's it been,
DJ Funtuki?
Ooh yeah, man.
Here we go again.
DJ Chewy on the place.
Maga maji nikate kiu.
Nimekuja na kisu nikate maji. Kani msupa basi apewe ganji.
DJ ongeza volume.
Ghetto Superstars Entertainment. DJ Funtuki.
Wewe ndio mwenyewe.
Hapa kamewaka moto kolo nana.
Go hit, go hit, go hit. Do the prank with me. Go hit, go hit.
DJ Chewy. Full Beat Entertainment with DJ Chewy, featuring DJ Funtuki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
DJ Chewy!
In America, I'm not sad that today was a na.
Don't stop now.
Don't stop now. Don't stop now. Don't stop now. Don't stop now. Don't
banana. Miayo bas tunabaka na hapo nyuma nasibika mnafana na mana kila day bana unaitangaza
toto bisi kuti kuti madwi ti twi ti
madwi ti magagi magi
toto bisi kuti kuti madwi ti twi ti twi ti
kuna kulala kesha mtamu wa banana all night to keep
DJ Chewy.
Show me what you got, you. Tete mesha, baby, tete mesha.
DJ Tanzania wagwan, Kenya wagwan,
DJ Funtuki.
The more fire,
DJ.
Drive volume 5 DJ Funtuki featuring DJ Chewy.
DJ Chewy already now run the thing, please.
DJ Funtuki
CHUY Chewy.
Show them the flame and the fire, go burn them up.
Masa Wood, Kenyan Wood,
Palace Abbey Machozangu Zimenyana.
Go here, go
here,
go here, do the
prep with
me.
Kenyan
Wood,
go here.
DJ, you take
it.
Could you possibly rewind and come again? Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Funtuki.
Signora mia mau, my mama sita.
Karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti. Madwi ti twi ti. Kameja zia katikati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani kegi kegi. Madwi ti twi ti. Speedy mia misi fugi begi. Tuki chiki chiki. We mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukina.
Pepete,
ay, we're mama.
haraka basi ongeza manjojo leo taratibu misina garaka mpaka majogo I love the way you got it for me daddy
you turn me on me oh oh oh
fundi wako wa mapesi chumbani
mandigo ningo oh oh oh
niko gele kamsumari
kwa nyundo ya kome oh oh oh
nisukushie kausukani
drive me loco oh
katota bisi kuti kuti madwiti twiti kameja siya katikati yani tiki tiki kalivyo katamu yani keki keki madwiti twiti speedy me ya misifungi begi
DJ Chuti the mofa ya
tiki
pepete ipepe pepete
ipepete ukinama
pepete ipepe pepete
where mama
pepete ipepe pepete
ipepete ukichutama
featuring DJ Chewy. It's Full Beat Entertainment with DJ Chewy.
3560 ada moja miaka gang gang
banana mina yo bas tuna bakana hapo nyuma na sidika mnapandana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Madi bala ngazi nyama nika ni kondonyo Nikidungi nimepaka netachoma mboto Nikidudu nikinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyanya zipeleka soko Kendo tapo machabomba kedewe toto Bigo finga na kidole
It's DJ Banduki
Nyoma na lock tena biga koto San pig wara lock kupaka na joto
Ache wa kule kwa macho Ni wa petish wa futi na jasho Tume match ka ready na purple Baby mama washa fire hapo kwa dance floor
Hapo vipi, hapo sawa, hapo vipi, hapo sawa
DJ Chewy the more fire DJ
Hapo nyuma na sidika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana
Nasema gospel, lazima yende viral Duki dance guara guara now you know Tanzania, Kenya na Congo
Ghetto Superstars Entertainment
Hapo nyuma na sidika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana
Madibala nazi nyama nika nikondonyo Nikidungi nimepaka netachoma mboto Nikidudu nikinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Kando tapo machapo mbake towe toto Pigwa finga na kidole kimeja mangoto Na yote yopa na lofta na piga koto San pig wara lofta paka na joto
Banana, mina ayo bas tunapakana Hapo nyuma na sidika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si
DJ Banduki featuring DJ Chewy
Tandana kanyemlena inabidi aweke lawama toka tiki tiki mbanga basi ulala toto yako yeke fiti ndai kulala andawota nakwambia shaitangaza nakwambia shaitangaza nina narika mna shada tutewashana pale zabe macho zangu zimenyana na iko ready imesedi nani
mimi
banana mina ayo bas tunapakana hapo nyuma nasidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Pate meti yako lead bila kupata wafis Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu Tonda kumdandia tamdandia mbaka kesha Tinguna nadaisha mboko bigi kamepewa Tonda nadadia ndai ura ura don don Tonda nachangia nguwa
It's Full Beat Entertainment with DJ Chewy
Banana 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 Mina ayo pas tunapakana Hapo nyuma nasi banana Mina ayo bas tunapakana Hapo nyuma nasidika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Panda, panda Banana
Nakasata rumba
Pakana Banana
Shaki shaki rumba
Banana Hapo nyuma Kila day bana unaitangaza
Aina kusukuma na aina kero Nikulisa katagarumba di machero Kiwake tukizime pesa inacheo Vimambo vifanyike shepu kijatelo Unavokatika ukipinduka shepu inavontatisha Mikilo wambo inavokata di macho inavomagika ga Mitindo flani inayutu
DJ kwa shako DJ Chewy
Kusumarumba umesha kia
Bang and do he, bang and do he, bang a bang a bang bang and do he, clap bang and do he, bang and do he, bang a bang a clap bang.
Shaki shaki rumba ina kusukuma na aina kero, aina kusukuma na aina kero. Sata rumba ina kusukuma na aina kero, aina kusukusuku. Shaki rumba. Mitindo flani hivi kurusha roo Micharo momba kila inabisho Inayotambana kune sanesa kwa vigae Unavokatika ukipinduka shepu inavontatisha ga Mikiro wambo inavoka tadi mato inavomagika ga
Mitindo flani inayotukosha roo Uzuru wa nyumba umesha kijaza cho
Kremende na kirambaga akiminikiwa solo Minapenda pale toto na volamba lolo Nakangata na kaka acha kama kiteweo Ikinapo waka kesho ngoja matokeo
Wita mimi na ni mwagi posa Nikika chapaka na pyote temari ya rosa Toto la kimomba asa sigeleta siyasa Kana mapozi mapozi yoka meja zarasa
Aina kusukuma na aina kero Aina kusukuma na aina kero Aina kusukuma na aina kero Aina kusukusuku Shaki bumba
DJ Bunduki Featuring DJ Chewy
Usipime mwanaume Oh yeah Man
Pull it up, pull it up, pull up
Oh yeah Man Usipime mwanaume Oh yeah, man
Here we go again
DJ Chewy
Nataka uwe wango Wewe indio kila kitu chango Sing this to you baby wine pani sano Nakupenda we never do you wrong no Wewe indio mwenyewe Wewe indio mwenyewe Wine up your body pretty baby You me want me no care what they say Ya the queen of the cat pack girl no joker Be your love girl me woulda fight over Express my feelings to you cause it real and true Me no junk girl me really quite sober You bust my brain box over and over I be your shield girl me
254 drive volume 55
Weka imani kwa Mungu Mungu na ukunje sauti na longi Hey get your faith into action Yes abuwa ni wakati wa kustep out the world Hawa wanafunzi wa Yesu Wameamua kufanya kitu dangerous Kuvuka sio gari
DJ Bandoke
Usipime mwanaume
She say she don't want no problem She had my last song, that was a ringtone Now me sit again in the church Before ni talk it, just give me a reason yeah. So tell me what a man got to do To be next to you yeah. Oh, tell me what a man got to do To hold on to you yeah. Stack you in there Watch how I say me, na kufana wewe And the way that you fly, I cannot
deny, nitalipa ndege. Sitaki uende, waseme na kufana wewe. Enakera deny, wewe nitalipa ndege.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Ooh yeah, man.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Ooh yeah, man.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Ooh yeah, man.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Man, pussy pin me mono. Ooh yeah, man. Pussy pin me mono.
Your body shape like an hourglass. Mtoto tam like a mananas. Making night boy want to bad bananas.
Mother is
a nanan girl.
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Stuck you in the watch our same man. Nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny. Nitalipandeke. Stuck you in the waseme na kufana wewe.
Oh,
ena kera dinai wewe.
Fly
na lipandeke.
Man,
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Ooh yeah, man.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Ooh yeah, man.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Ooh yeah, man.
I got your tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right time.
Man, pussy pin me mono. Ooh yeah, man.
Nobody's promised tomorrow, so give me a chance to say hello. Spend some time and money from Pacho with my boy. Yeah. Nobody's promised tomorrow, so give me a chance to say hello. Spend some time and money from Pacho with my boy.
I got your tongue right now.
Oh yeah.
I got your tongue right now.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right now.
Pussy pin me mono.
I got your tongue right now.
I got
the tongue right time.
Shabal Havoc one time again, and I'm representing DJ Chu with the Mo Fire DJ straight out of Full Beat Entertainment. Boom!
Na. This one for the dance all over. Havoc one time again.
Father, you are the answer. We when the baba, how when the others.
wanabonya kansa hata pia na ulcers. Tegemeo letu wakati wa disaster na gangsters. Unawaokoa kwa sasa. The preachers are made my just clear deceivers. We need the Holy Spirit so that you can redeem us. Forgive us our sins, Father, we are the sinners. When you talk about the money, me I talk about Jesus. Jesus. Na nikipotea kwa giza atanyonyesha njia. Jia, na 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 na. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atatupankana. Yeye tu peke anatupenda. Za shetani zikikuja tunampa sigiola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia minajua atatupankana. Yeye tu peke anatupenda. Za shetani zikikuja tunampa sigiola. Pankana. Sigiola.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Nimekuwa chini stabishana, sitabishana.
Chewy.
Nimengangana kwa bidi, maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu nani tosha. Nimengangana kwa bidi, maneno wenzangu sisiki.
Itazima moto.
Itazima moto.
Leo ni kumoto.
Leo ni kumoto.
Umetemero gaiti, now I'm going in. Rogendo nembezete, I'm going, 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 going in. Ntamba ikemero, ntamba enyiri. Njoka ya mamita, nte kwenda mangiri. Nanda kae kwa kumadi mangiri. Tumozimbo, yosimbo, kanyere na neki. Kutiru ya Rogendo, zembaru. Demasiate, ma vision in nara. Gochinda, gochinda.
Boy, na, no.
We winning.
Boy, na, no.
Cause we keep it 100.
Boy, na, no.
Imwanka to ginye.
Boy, na, no.
Say my boy, boy, boy.
DJ Bunduki.
Rambasa, Rambasa. Gatika, Dondosa. Nati gyal. Rambasa, Rambasa.
Sounds for Hire DJ Academy. Call 0707-214-123.
Yo, bumete mero, bumete mero, mero, team, team, going, going, bumete mero, bumete mero, guy, bumete mero, guy, team, now I'm going in.
The chronic is back.
DJ Bunduki.
This is Endo, produced by Chewy.
Game over.
One of the two. One of the two.
Yo, bumete mero gaiti, now I'm going in. Rogendo nembezete, I'm going win. Ntamba ikemero, ntamba enyiri. Njoka ya mamita, nte kwenda mangiri. Nanda kae kwa kumadi mangiri. Tomosimbo, mosimbo, kanyere na kaki. Kutiri ya Rogendo, ntembaro. Demasiete, my vision in narrow. Yo, gochinda, gochinda.
Boy, na, no.
The winning, we winning.
Boy, na, no.
Cause we keep it 100.
Boy, na, no.
Imwanka to ginye.
Boy, na, no.
Say my boy, boy, boy.
Jabunduki.
Yeah, imwanka to kinye maniga. Umamero now we really getting bigger. Kamuareka donki na figure. Account mwanka che the six figure. Nanyira imwanka babwebo nyiri. Maniga, maniga, pia we vile vile. Next time collabo na utile. Arega, juki vera. Vile vile. Yo, gochinda, gochinda.
Boy,
we winning, we winning.
Boy,
cause we keep it 100.
Boy, nano.
Wow, one party people, this is a boy, Young Cab, aka Chapuzi, Mino Laya, Michilinga with DJ Mo Fire, DJ Chewy from the place.
Wine up, girl, make that body drop. Wine up, girl, make that body drop. Wine up, girl, make that body drop. Girl, you got me going crazy. You make a nigga wanna fly to Jamaica. She only play with the movers and the shakers. Baby girl, we solo de una tesa. She only roll with the Mayfair.
Yo. Go tinda, go tinda.
Boy, na, no.
We winning, we winning.
Boy, na, no.
Cause we keep it 100.
Boy, na, no.
Imwanka to kinye.
Boy, na, no.
Say my boy, boy, boy.
Boy, na, no.
Say my boy, na, no.
Boy, na, no.
Boy, na, no.
Boy, na, no.
Me love to see your girl smile. My number one girl, them seen a lot of girls, but you know like one.
Girl, you are me and them, ringing on me head like a melody. Girl, you are me sugar and spice.
Dali dali rao, kinu miza dunda, aki si sawa.
You are my sunshine, man number
one. Unifaya taira, hata wakiponda, wako micha.
You are my sunshine, my number one.
You are my sunshine and my number one girl.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Guara guara, guara guara, guara 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 guara. Tuna dance ya Yesu na guara guara, guara guara, guara 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 guara. Hakuna kama Yesu.
Tari, waumize tumbo wa peyoto.
DJ Chewy.
Shepo mando wa Ferrari, ajabu ushoboki na masonko.
Guara 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 guara.
Figa gari ngari, sura chuchu konzika mtoto.
Kwa makofi na kucheza.
Upo sare sare, wesiki mada wabaiko.
Tuna dansi ya Yesu.
Mila fisi ya girl smile, the number one girl dem. Sina lata girls bar, you know like one of them. Girl you are me and them, bringing on me head like a melody. Girl you are me sugar and spice.
Daddy daddy rap, kinu miza dunda, aki si sawa.
You are my sunshine, my number one.
Unifanya taira, hata wakibunda, kwa kumicha wa.
You are my sunshine, my number one.
You are my sunshine and my number one.
Baby, you're my sunshine and my number one girl. You are my sunshine and my number one girl. Baby, you're my sunshine and my number one girl.
Kitoki tena shaka, wala sitoroki taukiwa faa. Tena chali nimedozi milangata. Changu kikozi lobambata. Wanaumia moyo washindwa kulala kula. Kwanini nini wanadai, wanadai, wanadai. Basi tulia yoyo wangu wacha mashurula. Weni vuruge mpaka night, mpaka night, mpaka night.
Dali dali rao kinu miza dunda aki si sawa.
You are my sunshine, my number one.
Unifanya taira hata wakibunda kwa kumicha wa.
You are my sunshine, my number one.
You are my sunshine and my number one girl.
Baby you're my sunshine and my number one girl. You are my sunshine and my number one girl. Baby you're my sunshine and my number one girl.
This is Zaham, me presenting no for a DJ Joy. DJ Joy.
Ya bunduki
Wanda, wanda, wanda.
listening to Full Beat Entertainment DJ, DJ Chewy, the more fire DJ.
Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki. International DJ Chewy, Chuy.
DJ Chewy.
Imani kwa Mungu. Mungu leo kunye sauti na longi. Hey, get your faith into
action. Ikibapa sana pia sponsor za lipa nyumba.
Pulani, toilet, manga, to pull a majani, baby, baby, anya kumani, baby, anya kutegera, namazina gangera, bakatin koye, umutima gwangera, bakatin to say, eji tu puti di katin, then
hey, boy,
nakupenda sana, unanifanya na kwaza daily. Me, I never, never let you go, go, go. Oh no, sitakuwata baby. You so sweet baby, and you, acha mine matosa mete.
You're listening to 254 on Drive Volume 5.
the projects, representing for DJ Banduki, Valiente.
Wagwan, Wagwan, Wagwan Kenya, Wagwan Africa. This is your boy Young Cap chilling out with DJ Chewy, the Mo Fire DJ.
C-H-U-I, Chewy.
Kimanga, nyuma rigirigi huyu mwana lawama, akifunga kanga, nyuma alivosunda, uta mwana nasina lani gijiramba. Ahe, 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 enzi letu barida. Ahe, 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 unajigamba.
This is DJ Chewy, the More Fire DJ, featuring DJ Banduki, the champion.
Baby,
Show them DJ.
Toneza cheese nikupeleke arikile shigi shigi de out of 10 kula 10 wenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape hapa mtazi ndio banka stima hapa anafuata mzupa kama kosa figa danki tupa one two ashajipa yani amana galis ki bomba
DJ bunduki
kizima washa buda cheza na nari yanti buda cheza na nari
alright sir. Oh girl, when do they want? Unanifanya na tembea na gun. So insecure, nataka to run. Twende mayolo, hakuna kulan. Pull up. Umesikia nataka kutembea na? Nataka kutembea na gun. Manzijo, I'm talking about DJ Bunduki. But it's DJ from La Costa to the world. Tida to say that car. Boom.
Chewy.
Malo kanyagi, best bana, jushan, maliza. Stima, zima, mzinga, umesejo kwa giza. Nipe nari, chimney, zaidi ya Wiz Khalifa. Cheni ya mtumbili, stack your geni kabisa. Hapa mchazi ndi uban kastima panafuata msupa kamekosa figa na anki tupa wantu wa shajipa yani amana galis ki ubomba stika
shai lamba lulu lamba lulu
usi wenda was usi wenda guas DJ Chewy ye kukuba bash ye aki kupa mix utampa dance mix by the bitch moto kama pass mofa ya DJ analeta mdundo suma fans tupa club kutingisha kiuno do
mela ni mtumwa prodigal son I'm back to my roots I got hold it tight, bomb sweet, bomb tiko roi na belong. Hey, mocha mela ni mtumwa, prodigal son, I'm back to my roots. I got hold it tight, bomb sweet, bomb tiko roi na belong. River Lake Nilo to high, I'm River Lake Nilo to high, I'm back, 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 back to roots. River Lake Nilo to high, I'm River Lake Nilo to River Lake Nilo to high.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment, featuring Full Beat Entertainment, DJ Chewy.
River Lake Nilo to high, I'm back to my roots. Back to my roots, back to my roots. River Lake Nilo to high, I'm back to my roots. Back to my roots, back to my roots. I'm zipping up my boots, going back to my roots. It's a place where belongs to my people and my culture. The place of my path where my heart belongs. I feel my spirit is getting hold. It's time to recharge my soul, hey. I feel my spirit is getting old. It's time to recharge my soul. Hey, it's time to recharge my soul. Hey, River Lake Nilo to high, I'm back to my roots. Back to my roots, back to my roots. River Lake Nilo to high, I'm back to my roots. Back to my roots, back to my roots.
Narudi nyumbani kwa baba na mama, wacha mila ni mtuma. Narudi nyumbani kwa baba na mama, the land of my birth. Narudi nyumbani kwa baba na mama, to my people and my culture, Kenya, the land of my birth.
River Lake Nilo to high, I'm back to my roots. Back to my roots, back to my roots. River Lake Nilo to high, I'm back to my roots. Back to my roots, back to my roots. To high, I'm back to
DJ
my roots.
DJ Chewy, the more fire, roots, DJ.
Back to my roots.
Na 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 na, ah yeah.
Hermes and Abella, look tight on the case. Tanzania wagwan, Kenya wagwan, another mad combination. Run it!
Toto kisura, shepu karithi kwa mama. Tolu kabula, wanawe ati inama. Mkao wachura, kandila wama. Mgangarula, zambi kufurulana. Yani kiunga funda, na miwinga machachari. Zina nata kwa guni, iwanjani ndo hatari. Aye, inye wede, mwa wangu lege, una ukua dege mame.
Yo,
inye wede, mwa wangu lege, una ukua dege mame.
Napenda
gana vyo sema, nipe ote.
Impress me, no not after. Never been no imitation. She happy wear the crown. Pussy like a rockstar. Take it to my PC world. You walk here,
DJ Chewy.
Woman that talk you faster. Enough of them a imitator, and them a look like clowns. Baby girl and the master. Let me guarantee that you will never wear a frown. Feeling you, you feeling me. Shorty, we meant to be. Niku be loving mommy. Shorty, we meant to be. I'm feeling you.
Massive.
Yo, yo, see me, I say, I still representing to the fullest with DJ Chewy all the way from Kenya, East Africa. Cause them don't know we got the old place. Lock this thing with DJ. DJ Chewy play. Do them, give them. We sign up from Kingston, Jamaica, 876. Show them how the thing.
Come out a genie.
Come out a genie.
Hey, come out a genie.
Come out a genie.
Come up, come up, come up, come up, come up.
Yo, it's your boy Nari.
And it's your girl Aika. Navy Kenzo. Sasa tunatwanga na DJ Bunduki. What up?
Let's get this party moving.
Catch a groove one time. Feel my time. Let one time. Catch a groove one time. Catch a groove one time, feel the vibe one time, calculate one time, two time.
DJ Chewy.
Leo nigga, moja kwa moja. Hey, iko sawa ni check. Leo nigga, moja power do you never get. Iko sawa ni check. Leo nigga, iko sawa ni check. Leo Leo moja moja.
I took a selfie.
DJ Bunduki.
We are now, you know yourself.
Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Hey, let me go sound in my check. I lay on a guy, moja your power that I will never forget. Drop me your pin in a location. Stack your stories, I see me stack in my conversation. Stack, hey. Utani pata kwenye gate, kama ni appointment. You know that I won't be late. Nope. This story najua well, not relate. So katambe mkimpili, sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama tope mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Maisha ni mojo atan bambisho na semoko saa. Wacha ni akikishe. Young wala msiki jana na PD. Usiji ni mecha ufozi GTNZ. Leo ni leo, siachilie. Jipigie kifua, siaminie.
DJ Bunduki.
One touch away, it's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we're living the fast life.
Tunaenda from titi mtiti all along. Nime notice your form, iko fiti tumebond. Sa tunengia zone, utishike isha go down. Kwa DM lo perform na umemi ya.
Take a selfie,
give me na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
give me na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Like mango, sweet.
Sioni sawa na una vision. Macho zimefocusi allowance una sit on. Suna jionga nopazia siyati nkona mission. Hapa ingine ni nao na siyapa ndo na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Usha chukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one
for?
Me looking for. Maka maliku close, miku study more and more. Ooh yeah. I know that bagu taka taka. Cause he let my feelings like his anis and he found that bandana, yeah. Chukua selfie to test his sasa. And I boy on your case like he undercover. Ni no man up.
Avila umetresa move your bamba to me. Leta ni seti kitu kwa ni boss siko ni. We kinda juju chini chini we na me. I make decision, boom, change position. My love big ass.
Give me na my lover.
Sounds for Hire DJ Academy. Call 0707-214-123. DJ Bunduki. Featuring DJ Chewy. 254 Drive Volume 5.
Alota. Beautiful love. Alota. But the best now my boys to me chill. But the best now my boys to me chill.
Pache best na my boys to me chill tunakata miza miza aluta. Pache best na my boys to me chill tunakata mizinga aluta. Na my name wangi come now now tunakuanga girimba aluta. Na my wet tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na my jong na my fans wako bezwa na zoza aluta.
DJ Bunduki.
Ati from zero come loot loot. Ati from zero. Ati from zero come ni aluta. Ati rianza punyoton nyoton nyoton.
Aluta. Pache best na my boys to me chill to nakata mizinga aluta. Na my name wangi come na na.
DJ Chewy.
Aluta. Na my wet tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta.
Ati from zero come ni aluta. Ati ring za ponyotoni mafuta. Shikisha njitendo indi zenge usupa. Uliza guashiwa beba na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kipona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swapo wengi na itaji kumedi. Bash ni awaras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kue kependi. Bash iko fine juwi ifike weekendi. Awa supo wate na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaki. Kills ako jabana na dice juwi french kiss.
Pate best na my boys tume chill tunakata mizinga aluta. Na my name wangi come now now tunakwanga girimba aluta. Na my wet tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta.
Oya washa tukibanzi lipuke kasa dam. Ducho nyanya tunagang tunakaka Taliban. Mwite kani fan pewe cake tunajag. Rombo sewe na madam asifuate Babylon. Switch position kani endesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan.
DJ Chewy.
All polisan tajipata Aga Khan. Nina damu liva kan kunitako li haram. Shoot to the sun si lazimu kwe na gun. Fanya sele uko yang. Chora stories za makwang. Stick to the plan. Niko loyal to kwa fam. Kani form ya dona kam. Kani bajo nitakam.
Yes, Kadunda, 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 Kadunda. Yes, Kadunda, 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 Kadunda.
Pate best na my boys to me chill tunakata mizinga aluta. Na my name wangi come now now tunakwanga girimba aluta. Na my wet tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta.
Aluta, aluta. Demi yangu ana madhudha. Tulikuwa tume hata hii vibe kapuka to the wall. Lazima hii round tutashine. Si official tutarise. Si official mta like Nelly hii beat imetouch. Walisema we ndio guni kikuja kwenye hood. Cheza chini tuwaroge. Cheza chini hii ningori. Hii najua mayutu atafia. Mimi hushikisha bila tools. Wanajua mini veteran. Iwe giza iwe asali iwe kanget. Bado katagwara we winch.
Alejandro niko juka ndege. Nili jam nikabai tundege. Ndyo nifanye bash moja genje. Ruka kwa jacuzzi ndyo tutuenjeve. Breakfast ni dry fry na sembe. Most viewed ni mangwati tuza tene. Bodyguard wangu wote ni malele. Wana die na wabank kama champe. Mini hitman wakugondi tenje. Last week nilifuliza
DJ Bunduki the street champion.
Ale, ale hii Mac Mende.
This is DJ Chewy, the more fire DJ.
Hey,
ni katoto ni kadokta. Mimi ni kipiga vita heba. Kama gola ni takipa. Hata ni kutreat kama
nota. Now hear this.
Mimi ni kipiga vita heba.
Now hear this. Chewy the more fire DJ.
Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu tajua. Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu tajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chumwa narudi bila to be a sindila. Ya PSG, hiyo ni petroli ya machine. Bless my room kana zizi. Ni ya nike hii mattress kama wiki.
Ban, Ibra seti shash. Chain Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, water go and deep. Na wadigida waroro wakitikita.
Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu tajua. Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu tajua.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Sina pressure kani manzi amebeba, kani miti itabidi nimesare ketepa. Sina pressure kani manzi na kemba, ninachuma ineze lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya, kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba zo, niko na dema na madia bazo, amenitoa Kenya mo, anaishikashika. Ameraruwa mpaka shati ameanza kunilamba, ashadai acha, acha kuacha. Yeah.
Naiwake, 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 naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Ni Alejandro, nilihama Dago. Nime buy mansion kando ya pango. Kuna graduation ya boy vajo. Saini chairman wa mafisi sako.
I love you,
na madem kama tao. I want you, na ma BFF wow.
Me, I need a beat. Me, I need a girl, then me, I need a freak. Slim by the girl, but a bomb by the dick. She can handle a man, me, that can't stick. More money, no man, I need 60 girls. Wash up a shada, na wash up a party.
Mama bend down and break your back. You want to kill last time. Mama bend down and break your back.
DJ Bunduki, the street champion.
Mama bend down and break your back. You want to kill like a slut. Toka ni kupeleke nyumbani. Wengine ni daraja soma kasa.
Mama kiuno chako ulavo kizungushe kama mula huu. Na baki na kutamani sinabuji. Na wewe ushajua niya yangu. Ndo mano najishehua na makusuhi.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Chewy the More Fire DJ.
Sielewi mbona unakuwa mkali nikitupa lugha. Utazungusha makali.
Usa menye muna nitaka tunafry kila napokuza.
Ini criminal tena. Bebe nifanya nasema. Tola nairobari, si yuko hodari. Tume ni wacha na hema. Ini criminal tena. Bebe nifanya nasema. Tola nairobari, si yuko hodari. Tume ni wacha na hema. Hakuna naye sema unifai. Umekawasha utadhani ningwai. Ona Sasoni mbona ukatai. Si wawili tunaenda na walai. Ona
Ujepo kidogo. Ujepo kidogo.
Oh mama break it down.
Ujepo kidogo. Ujepo kidogo. Ujepo kidogo mama. Ujepo kidogo.
Oh mama break it down.
Ujepo kidogo. Ujepo kidogo.
Oh pretty bang. Pretty bang. Pretty bang. Pretty bang. Bang 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 bang. Pretty bang.
DJ Bunduki featuring DJ Chewy. Sounds for Hire DJ Academy. Call 0707-214-123. 254 Drive Volume 5. 5. Thanks for listening. Tell a friend what they've been missing.